Yeah. Vrasco boy. Strain music empire. Kichoring eta, kichoring eta, kichoring eta girl. Hami tu muluku mamula. Kichoring eta, kichoring eta, kichoring eta girl. Hami tu winyu maroni. Kichoring eta, kichoring eta, kichoring eta girl. Hami tu muluku mamula. Kichoring eta, kichoring eta, kichoring eta girl. Hami tu winyu maroni. Baby girl nena maru inukendi. Ukete sawa chika mita bekudi. Nangi tika muluku ma ana tika muluku mi baby. Baby kama ubini bengi kweta kweta. Nanga mita bekudi anikenda. Baby nanga metu sawa seke nanga mulukumi baby. Baby ngoma rush. Baby nanga metu sawa seke nanga mulukumi baby. Baby ngoma rush. Baby ngoma rush. Kichuringeta, kichuringeta, kichuringeta girl. Hamitu muluku mamula. Kichuringeta, kichuringeta, kichuringeta girl. Hamitu winyu maroni. Kichuringeta, kichuringeta, kichuringeta girl. Hamitu muluku mamula. Kichuringeta, kichuringeta, kichuringeta girl. Hamitu winyu maroni. Baby girl nena maro inikendi. Ukedu sawa sheka mita bekuni. Reni du meni lao kwa. Ago simu irizoi makungo. Baby ya aduba ngoma right iri. Mamar parazo dungi nenungo. Mamar parazo dungi nenungo. Abila kuzike beri. Baby ya amaru in. Abiteri paji tua. Abiteri paji tua. Kichuringeta, kichuringeta, kichuringeta girl. Hamitu muluku mamula. Kichuringeta, kichuringeta, kichuringeta girl. Hamitu winyu maroni. Kichuringeta, kichuringeta, kichuringeta girl. Hamitu muluku mamula. Kichuringeta, kichuringeta, kichuringeta girl. Hamitu winyu maroni. Kanitringeta kita beru kudanyonga. Miamar kuri kita pen mara penja. Amare miamar wa kita moiku migenu magene. Without you kwa parashi beru pe. Kani bini banga binyotu ngoku di sawa. Ini keni remiti ya nyaka swina. Aloni kinda nyira dupa. Nangu sawa cheka mea tukuri tukuluku tu. Baby ya lebe ngoma rachi. Nangu sawa cheka mita nen kumi. Kani pe ingete weka zoku paru. Kuru nega traka traka kita wetu nya. Kichuringeta, kichuringeta, kichuringeta girl. Hamitu muluku mamula. Kichuringeta, kichuringeta, kichuringeta girl. Hamitu winyu maroni. Kichuringeta, kichuringeta, kichuringeta girl. Hamitu muluku mamula. Kichuringeta, kichuringeta, kichuringeta girl. Hamitu winyu maroni. Save your big daddy. Imik Brian. Acha D Star Boy. King's Kid. Amuji Savio.